Inqaba yokulinda. September 15, 2014. Ingabe uyazama ukufinyelela amalungelo enkonzo? UFernando wayethukile. Abadala ababili babecele ukukhuluma naye ngasese. Isikhathi ngasinye lapho umboniso wesigodi evakashele ibandla, abadala babechazela uFernando ngalokho okudingeka kwenze ukuze afanelekele amalungelo athe xaxa ebandleni. Njengoba isikhathi sihamba, uFernando waqala ukuzibuza ukuthi kazuyokamiswe yini njengomdala. Manje umboniso wesigodi wayesanda kuhambela ibandla futhi. Babezothina abadala kulokhu? UFernando wayelalele njengoba omunye wabadala ekhuluma naye. Umzalwane wabhekisela kuyokuqala kuTimotheyu sahluko 3 verse 1. Wayesethi abadala bebandla bathole incwadi ethi umiswe njengomdala. UFernando washo emangele. Ngicela uphinde futhi. Umzalwane wakuphinda lokhu ayekushilo. UFernando wavele wamomotheka. Ngemva kwalokho, kwamenyezelwa ebandleni ukuthi umisiwe. Wajabula wonke umuntu. Ingabe kubi ukuba nesifiso sokuthola amalungelo ebandleni? Lutho. Ngokwekuqala kuTimotheyu sahluko 3 verse 1. Uma umuntu ezama ukufinyelela ukuba umbonisi, ufisa umsebenzi omuhle. Amadoda amaningi angamaKristu ayasithatha lesi sikhuthazo, bese enza intuthuke ngokomoya ukuze afanelekele amalungelo ebandleni. Umphumela uba ukuthi abantu bakaNkulunkulu babusiswa ngamashumi ezingulungwane zabadala nezincike ezikhonzayo ezifanelekayo. Nokho ngenxa yokwanda ebandleni, kunesidingo sokuba abazalwana abengeziyo bazame ukufinyelela amalungelo enkonzo. Iyiphi indlela efanele yokwenza lokhu? Ingabe labo abanesifiso sokuba babonise kufanele bakhathazeke ngakho njengoba kwenza uFernando? Kusho ukuthini ukuzama ukufinyelela amalungelo enkonzo? Inkulumo eseBhayibhelini ethi ukuzama ukufinyelela ihumusha isenzo sesiGreki esinomqondo wokufisa ngobuqotho, ukululeka ukuze ufinyelele okuthile. Mhlawumbe lokho kungakucabangisa umuntu oluleka aze acokame, ezama ukukha isithelo esiconsisa amathe. Kodwa ukuzama ukufinyelela amalungelo kusho ukuqhwaga ilungelo lokuba umbonisi. Ngani? Ngoba umgomo walabo abanesifiso esiqotho sokukhonza njengabadala, kufanele ube ukwenza umsebenzi omuhle kunokuba ube ukuthola isikhundla. Eziningi zezimfuneko ezihlobene nalo msebenzi omuhle zibhalwe kuyokuqala kuTimotheyu isahluko 3 verse 2 kuya ku 7 nakuThithu 1 verse 5 kuya ku 9. Ngokuphathelene nalezo zindinganiso eziphakeme, uRaymond osenesikhathi engumdala wathi, "Kimina okuyiyona nto ebaluleke kakhulu yilokho esiyikho. Ukukhuluma nokufundisa kubalulekile, kodwa lawo makhono awasidluli isidingo sokuba ungasoleki, olinganisela emkhubeni, ohluzekile engqondweni, ohlelekile, ongenisa izihambi, nocabangelayo." Umzalwane ozama ngempela ukufinyelela amalungelo enkonzo, uzibonisa engongasoleki ngokugwema zonke iy'nhlobo zokungathembeki nokungcola. Uyalinganisela emkhubeni, uhluzekile engqondweni, uhlelekile futhi uyacabangela. Ngenxa yalokho, abakhulekela bakanye naye bayamethemba ukuthi angakwazi ukuhola futhi abasize ezinkingeni zabo. Ngenxa yomoya nawo ongenisa izihambi, uba umthombo wesikhuthazo kulabo abasebasha nalabo abasanda kuhlanganyela. Unikeza abagulayo nasebekhulile induduzo nosizo ngoba ungumthandi wobuhle. Uhlakulela lezi zimfanelo ukuze azuzise abanye, hhayi ukuze andise amathuba akho okumiswa. Umbhalo waphansi uthi, "Izimiso okukhulunywa ngazo kulesi sihloko ziyasebenza nakulabo abanesifiso sokukhonza njengezincike ezikhonzayo. Izimfuneko okufanele bahlangabezane nazo zitholakala kweyokuqala kuTimotheyu isahluko 3, verse 8, kuya ku 10, u 12, no 13. Usuphelile umbhalo waphansi. Indikimba yabadala iyakujabulela ukunikeza izeluleko nesikhuthazo, kodwa ukufinyelela izimfuneko ezingokombhalo kushiyelwa kumuntu ozama ukufinyelela amalungelo enkonzo. UHenry, umboniso semkantshubomvu, uthi, "Uma uzama ukufinyelela amalungelo enkonzo, zikhandle ukuze ubonise ukuthi uyafaneleka." Ecaphuna umshumayeli sahluko 9 verse 10, uyachaza, "Konke isandla sakhe sikutholayo ukuba sikwenze, kwenze ngawo wonke amandla akho. Noma yisiphi isabelo abadala bakunika sona, senze ngokusemandleni akho. Thanda wonke umsebenzi onikezwa wona ebandleni, kuhlanganise nokushanela. Ngesikhathi esifanele, umsebenzi nomzamo owenzayo uyoqashelwa." Uma ufisa ukukhonza njengomdala, Khuthala futhi uthembeke kuzo zonke izici zenkonzo engcwele. Ukuthobeka kufanele kube yisona sici esivelele ekuphileni kwakho, kunokufuna ukuvelela okuhambisana nokuqhosha. Yenqaba imicabango nezenzo ezingalungile. Abanye abanesifiso sokuthola amalungelo ebandleni bangase balingeke ukuba bakuveze ngeziphansi noma bazame ukuthonya abadala. Abanye babonisa ukungajabuli lapho abadala bebanikiseluleko. Abanjalo kufanele bazibuze. Ingabe ngifuna ukwanelisa ezami izifiso, noma ngifuna ukunakekela izimvu zikaJehova ngokuthobeka. Labo bazama ukufinyelela amalungelo enkonzo kufanele bangayikhohlwa enye imfuneko kubadala, eyokuba izibonele emhlambini. Eyokuqala kaPetro isahluko 5, verse 1-3. Umuntu oyisibonele ebandleni uyazigwema izenzo zinokucabanga ngobuqili. Uhlakulela ukukhuthazela ngesineke, esemisiwe noma engakamiswa. Ukuba umdala kusho ukuthi umuntu usekhululwe ngokuyisimangalise kungaphelelini. Kanti kungenzeka nokuthi umzalwane akazi lutho olumelene naye, kuyilapho abanye benokuningi okubenza bambone engafaneleki. Ngakho, lapho abadala bekunikiseluleke esiqotho esisekelwe eBhayibhelini, zama ukulalela, ungacasuki. Ngemva kwalokho, sisebenzise leso seluleko. Kuthiwani uma usulinde isikhathi eside? Abazalwane abaningi babona ukuthatha isikhathi eside ukuba bamiswe. Uma sekuphela iminyaka eminingana uzama ukufinyelela kuba umbonisi, kuyenzeka yini ngezinye izikhathi uzithole ukhathazekile? Uma kunjalo, phawula lamazwi aphefumulelwe. Ukuhlehliswa kwento elindelwe kuyayigulisa inhliziyo, kodwa leyo nto efiswayo ingumuthi wokuphila lapho ifika. Izaga 13 verse 12. Umuntu angasezwe ubuhlungu lapho umgomo osekuyisikhathi eside nawo ubonakala ungafinyeleleki. U-Abrahama wazizwa ngaleyo ndlela. UJehova wayemthembisa indodana, kodwa benoSara bahlala iminyaka bengenabantwana. Eminyakeni yakhe yokuguga, u-Abrahama wathi, "Nkosi engumbusi Jehova, uyokunikani? Njengoba ngingenabantwana, awunginikanga nzalo." Genesis 15, verse 2-4. UJehova wamqinisekisa ngokuthi isithembiso sakhe sokuthi uzomnika indodana siyofezeka. Kodwa kwadlula cishe iminyaka engu-14 ngaphambi kokuba uNkulunkulu afeze izwi lakhe. Ngesikhathi u-Abrahama esalindile, ingabe walahlekelwa injabulo ekukhonzeni uJehova? Cha. Akazanga singabazi isithembiso sikaNkulunkulu. Waqhubeka ebheke phambili emphumeleni omuhle. Umphostoli uPawulu wabhala, ngemva kokuba u-Abrahama ebonise ukubekezela, wasithola lesi sithembiso. Ekugcineni, uNkulunkulu umnini mandla onke wabusisa le ndoda ethembekile ngaphezu kwalokho eyayikulindele. Yini ongayifunda ku-Abrahama? Uma uthanda ukukhonza njengomdala kodwa sekudlule iminyaka kungenzeki, qhubeka uthembele kuJehova. Ungavumeli lutho lokuphuca injabulo enkonzweni. UWarren, osesize abazalwana abaningi bathuthuka ngokomoya, uyachaza. Inqubo yokufanelekela ukumiswa njengombonisi yenzeka kancane kancane. Ngokuhamba kwesikhathi, amakhono omzalwane nesimo sakhe sengqondo kubonakala kancane kancane endleleni enza ngayo izinto, nafeza ngayo izabelo zakhe. Abanye bakholelwa ukuthi ukuphumelela kubonakala ngokuthola amalungelo athile. Ukucabanga ngokunjalo kuyiphutha, futhi kungagcina sekuyiyona nto esicabanga ngayo njalo. Uma ukhonza uJehova ngokwethembeka kunoma yisiphi isabelo, usuke uphumelele. Omunye umzalwane wayeselinde iminyaka engaphezu kweyishumi ngesikhathi emiswa njengomdala. Ebhekisele incazelweni edumile esencwadini kaHezekeli sahluko 1, washo isifundo asifunda. UJehova ushayela inqola eyinhlangano yakhe ngejubana libona lifaneleka. Akusona isikhathi sethu esibalulekile, kodwa esikaJehova. Endabeni yokufuna ukukhonza njengomdala, akumine engibalulekile. Okusho ukuthi, lokho engikufunayo noma engifisa ukuba yikho akubalulekile. Engikufisayo kungenzeka kungabi yilokho uJehova abona ukuthi ngiyakudinga. Uma unethemba lokuba umboniso ofeza umsebenzi omuhle ngelinye ilanga, yiba nesandla enjabulweni yebandla. Uma isikhathi sibonakala sihamba kancane, yilwa nokukhathazeka nokuphelelwa isineke. URaymond, okukhulunywe ngaye ngaphambili, wathi, "Ukufuna isikhundla kwenza umuntu anganeliseki. Laba bahlala bekhathazekile, baphuthelwa injabulo etholakala ekukhonzeni uJehova. Hlakulela izithelo zomoya kaNkulunkulu, ikakhulukazi ukubekezela. Zikhandle ukuze uthuthukise ingokomoya lakho ngokutadisha iBhayibheli. Yandisa inkonzo yakho yokushumayela izindaba ezinhle nokufunda iBhayibheli nabantu abathakazelayo. Hola umkhaya wakhe ezintweni ezingokomoya nasekukhulekeleni komkhaya. Wajabulele wonke amathuba onawo okuba nabafoweni nodadewenu. Nakuba ungakamiswa, uzokujabulela ukukhonza uJehova. Ukusebenzela ukufanelekela amalungelo ebandleni kuyithuba eliyisibusiso elivela kuJehova. Yena nenhlangano yakhe bafisa ukuba laba bazama ukufinyelela amalungelo badumale noma bangajabule enkonzweni yakhe. UNkulunkulu usekela futhi abusise bonke abamkhonza ngezisusa ezinhle. Njengoba kunjalo ngazo zonke izibusiso zakhe, ake nezeli ubuhlungu kanye naso. Izaga 10 verse 22. Ngisho noma usunesikhathi eside uzama ukufinyelela amalungelo, kuningi ongakwenza ukuze uthuthuke ngokomoya. Njengoba uqhubeka uhlakulela izimfanele ezidingekayo, futhi usebenza ngenkuthalo ebandleni ube unaka nomkhaya wakho, uyozakhela umlando omuhle ongeke ulitshalwe. Sengathi ukukhonza uJehova kungakuthokozisa njalo, kungakhathaliseki ukuthi unikwa siphi isabelo. Zama ukufinyelela amalungelo ngokusebenza nebandla ngezindlela ezihlukahlukene. Ukwaziswa okulandelayo kokwenezela. Inzuzo yokukhulumisana okuhle. Umzalwane ozama ukufinyelela ukuba umbonisi noma ozama ukuthola amanye amalungelo enhlanganweni kaJehova uyakwazisa ukunconywa. Eyokuqala kuTimotheus sahluko 3 verse 1. Lapha abadala abanothando benikeza iseluleko nesiqondiso esicacile nesinomusa. Amazwi abo angenza inhliziyo yomzalwane ijabule. Lowo onakwa ngaleyo ndlela, ngokuvamile uyobuzwa ubumnandi bokulawo mazwi awusizo. Uyozizwa ethambekele kakhulu ekwamukeleni usizo lungokomoya nasekulisebenziseni. Izaga 27 verse 9. Nokho, ngezinye izikhathi isimo sengqondo somuntu singenza abanye babe manqikanqika ukumnika iseluleko esingokombhalo. UPhilip ukhumbula ukuthi kwaphela iminyaka eminingi izenzo zakhe zibonisa ibandla ukuthi akawufuni umthwalo wemfanelo wengeziwe. Lapho eseshintshe indlela ecabanga ngayo, wafuna ukuthola ulwazi futhi wacela isiqondiso kubadala. Uyabika, abazalwane banginikeza iseluleko esiwusizo nesisebenzayo. UPhilip wasisebenzisa leso seluleko. Manje ukhonza njengomdala. Sesiphelile isihloko.